Bona baningi baningi ngempela. Bona besixwasa ngempela. Akekho wokhokha nentela. Thina sisazobangena. Wayini sasa kanjena nina. Niyasiqinga nina.
Like TLC, nabona nabathi cake boss. Where I am when I couldn't be. Lungisa simo lokushaya idlozi. I'm a cheese boy and I'm a bling bling. When I pull my string, when ukating goes. I was 16, started this thing. Bebe teen games, kalo nguwin goes.
Lahlela ukuni, ngidlala lo show. Nithuka amaphepha. Phethen enkulu, kufika amagovu. Sifuna amaphepha. Laba bathu, sifusa balumu. Umlilo wephepha. Besahlula beshuka ngifani nephaka sofika seqedwa.
Vele uphele wena siphethe ukhiye thina. Thina hleli vele dayimane soyibamba ngendayimane siphethe ukhiye thina.
Yasuka indiza mshini kahla ngegeshe nsimini. Weba fana bomlungu sesamba ngomunyu shuno yonqithi sasibana ke sidinga mamitha ngiyakutshela nentombi ziyomitha apha sithethela amahithi siphinde sibulala amafiki
yamemeza insimbi yadume emadlebeni kama ujobhifi yophelele ngokweni fana wejesus batshele sine-airplay basasusingathi ngi-admit wesibhedlela camera ngishuthe sengibenzela u-action yamemeza insimbi yakunika ama-blessing modern new word bathi khuluma u-action basaso heavy ngutho waselokishini.
Sina hleli vele dayimane, soyibamba ngendayimane. Vele uphele wena, siphethe ukhiye thina. Vele uphele wena, siphethe ukhiye thina.
Hayi bona baningi ngempela, noma bengeza bonke singabamela. Ngcono usengawe, ngesibuke thini khanda soqem. Bona baningi bona ngempela, kodwa bona ngeke basime.
Khona basondela ukuthi abaqima. Nawe ungafika ngakutheli. Ihit uzoyithola justice ilalela. Nanasifama zimpili. Ungafika nominini. Ihit nje libakwala endlini. And then ebeat nje likhishwa landini. Baxoleleni labafana. Bayekeleni labafana. Nabo bayazi baxoleleni labafana. Bayekeleni labafana.